kupenda ama kupendwa. Ila leo nataka niwaambie, wala soni kama nushamba, kupenda usipopendwa. Ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakusara namuwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, moyo unamuma, nakusara ananiwaza. Ametawala akili, namdhibiti anidhibiti, alipo nipo nami nilipo yupo. Oh, ananipenda, ananipenda, nikinuna nuna ananipembeleza. Ananipenda, nimeshazama kwake, eti ameniweza,
ameniweza. Anasema kinywa maji, ananiona kwenye glasi, na misamaki yendo maji, nampatia, nampatia. Mi mwenyewe siwezi kula, ani chakula hakipiti, hata nikikunywa maji, ananipatia, ananipatia. Kama sio mimi, ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama sio yeye, ni wapi ningepata faraja, mimi najiuliza. Anapendaga kamala anione, alipo nipo nami nilipo yupo. Anasema
ananipenda, nikinuna
Come
mix Lizer.